nalipa tax na hata siwezi afford kupanda taxi. Kwa banki sina kakitu, siwezi afford hata shati. Maji nanywa ya kanjo, yako ya chupa za mapambo. Nalipia mtoto wako elimu ya bure ya juu, unanipa ya bure lakini ya uju. Oh no. So nitapata wapi majibu ya maswali? Mahindi lienda wapi? Pia shilingi ya shule za msingi. Paula mtume, mbona jela usimtume? Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Tulimanga manga mpaka za madead, I said. Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Oh. Sheria. Mwananchi, tabia zako ziko chini. Unapenda kulipa hongo na kutumia njia za uongo. Una mipango na hata watoto wa kando. Haujui hata majina yao. Kura yako uliuza mainifigo, ukakulia hadi dini. Kisha wasema tukuthamini, na wewe hapo hauaminiki. Na wewe hapo haupangiki.
Wapi kidero when you need to slap somebody? Complain ufisadi, kwenu lidhane. T-shirt, 50 bob, leso, siku ya campaign ilikuwa free. Ni 5-year loan investment, utalipa kingi ya parliament. We are one, amani we are one now. Utumishi kwa wote, utu missing. CCTV we were watching. Racial insecurity na job opportunity ni kama mti ya kibiriti. Side moja heavy, usiniambie Kenya kuna umaskini. Kwani hizi fat fingers zinaibia nane? Maskando ina threaten our survival. Media define leadership. Na sura ukiaka front page na improve readership. Ambia wase wa Twitter wa hashtag hii. Ama harsh reality doesn't make a good TT. Commission of inquiry, wanakula commission bila kutupa ukweli. Ni kubaya, baka kukiwa kuzuri unashindwa nini mbaya? Machozi ya perpetrator ineza dilute damu ya victim ilimwagika.
After all is said and done, all will be said, nothing will be done. You're not my tribe, but you're my blood type. making it, it doesn't have to take tragedy to know that.
Sheria.